fani yangu kuropoka, na ilinda yangu tamani, yemnipo nishatoka, taputendu saizi yenu.
Thank you.
kunitani sijui, kumchukia mtu bila sababu sijui, na mdurumba na ovyo pia sijui. Nikiwaambia vizuri naonekana
wewe mbaya
na waseme na waseme mama wacha waseme
mwisho wa siku acha nyamaza tu
na waseme na waseme na waseme mwisho atachoka mimi
salamu kuchoka kwa mashabiki hawataki maneno wanataka kazi
waje wanapata raha
na waseme na waseme
tukiopiga kinanda baba, darasa linazidi kuwa kubwa. Heya, wapi kamongo mistabini, mtoto wa msasani, shara za kinanda watoto waone raha Anaitwa J4 John Cena Best. Wapi tabi chabu baby
Fanye mwendazimu kuwa na busara.